Kei a kūranga tira puta noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo o te haora, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e tewi, māwai e tiaki, māwai e tāwharau, ngā rāraunga e hāngai pūana ki a tātou te Māori. Ana māwai e te rautaki tiriti o Waitangi Hou, a te wharea wānanga aronui o Tāmaki Makaurau, e kōkiri e pīkau me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rā tata nei, whakahaere hi ai, he hui a taumata e hāngai pūana ki te mana ki ngā raraunga o te wā. O tira ki tā tātou tiaki i a tātou ano i te hunga e whakamahi ana i te ipurangi me ngā momo ara mati hiko ki te kōkohumai ki ngā tūmateititanga o tātou wāo. Ana he hui nui tēnei i tai atu ai te minita i ngā take tarikāwanatanga a Andrew Little. Rāua ko te minita i ngā take mati hiko a Jenny Anderson. I reira hoki e tahi mātanga ki tēnei kaupapa e toha toha ana i o rātou mātauranga. Ko tētahi āhuatanga i kōrerotia ko ngā raraunga Māori me te mana whakahaere te mana tiaki i ērā raraunga. Ko whakatūria he rōpū Māori he kāhui Māori. Hei āwhina i a tātou kia pai ai tā tātou tāwharau i a tātou anō o tira ngā raraunga mō tātou te Māori. Anei rā te māngai mō taua rōpū a rāhui papa.
Ma neke atu i te rua tau, ha, tēnei e kōkiri tiana, ka mutu i rua mai i ngā whakapanga o te āhuatanga ki te kōwheori. E rā momo āhuatanga. Heo no, goira ko te māma o te hui maroto mai o te Zoom, o te Teams, o te ahara, o ngā hangarau o te nida. I kōkiri tia tonu tiatu te kaupapa i runga i te āhuatanga, mai anō i te wā i haina tiai he whakaaitanga mana orite a te kāhui rangaunga kia Statistics Aotearoa.
Me whakamānoa i te tiriti o Waitangi, koe rā te kaupapa o te rautaki hō, kua whakarewahia nei e te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau, ara e AUT. Ana, he rautaki tēnei e hāngai pūana ki tā rātou whakatinana, whakakikokiko, whakatutuki i ngā āhuatanga o te tiriti o Waitangi. Hei ārahi i te whare wānanga nei, kia tahuri ake tātou ki te māngai ki tēnei kaupapa, ara kia Valance Smith.
Haere tunu ana tēnei kaupapa, hoi anō katahi anō ka whakamānu, ka rewa. Hoi anō hikakana te manawa o AUT whānui, tangata tiriti mai, tangata whenua mai. Ki te whakamahi, te aronui, ki roto i a mātou mahi katoa, aha ko te mahi. Koina te tino take, te tino mahi ke mua tonu i te aroaro.
Kua whakahou hia ngā whare pāpuri o te kāwanatanga i te pokapū o Tāmaki Makaurau. I ngā wā o mua koe nei tētahi wāhi i kahanohia nei e ngā mema kēngi. Ā, kua tino he haere te āhua o aua whare i ngā taunei. Hoi anora, 2016 whare noho hō ki raro i te tuanui kotahi. Kua whakatūria hei whakakapi i ngā whare tawhito i te rai o kāwharu. Ā, koe nei tētahi o ngā kaupapa whare nui rawa atu a tō tātou kāwanatanga. I whai wāhi nui hoki a Ngāti Whātua o Rākei ki tēnei kaupapa whare. Kia uru ai te tāwara Māori, te wairua Māori, te ahurea Māori ki roto. Hei ngā rā tata e kainamu mai nei, ka whakarewahia he puka puka ko te ingoa hiwa i te rangi, rā ko tōna ingoa Pākehā ko hiwa Contemporary Māori Short Stories. Nā he kaupapa tēnei e whakaputahia nei e te Auckland University Press, he kohinga o ngā tuhinga poto nā ngā kaituhi auaha Māori e 2017. Ko tētahi a whinana i te whakatutukihanga o tēnei puka puka ko Darren Joseph o te whare wānanga o te kunanga ki Pūrehuroa.
Ki taku nei romo, i tētihi hotēra a Paula Morris rāua ko Sam Aldworthy o Auckland University Press, e ngaungau parāwana ki tiki hotēra ki Tāmaki Makaurau. Mai tērā ngaungau parāora, parāua i toko aki te whakaaro, a Paula, me tāna ki kua roa, e noho angiangi ana te tēnei mea te pukapuka e kohi ana i ngā tuhinga kaituhi Māori. Nō reira, mō Paula te whakaaro, i whakai katoa Sam Alwiri Mulira e putasu tēne ki te ao marama.
Hei a koa kene e te iwi ko ngā hā kene kina. Ko whakaingoatia te kapa o pango mo te kakari ki ngā warapi a pōpō me te ha, he a huarereke tēnei kapa i te kapa i toa i tērā wiki. Arā ko Will Jordan te haika, Sean Stevenson, Braden Enor, Anton Leonard Brown, Lester Whaingunguku, Damien McKenzie o tū whare toa me Finlay Christie ngā pau muri. Ko Ari Savia te pau waru, ko hoki anoa Sam Kane ki te tūranga pau tūwhera hei kāpene o te kapa. Semepini Finau mo te wā tuatahi no te kapa rangatira, Sam Whitelock, Brody Retallick, Nepo Laulala, Semasone tō kaiaho, ko Tamati Williams a nōra hoki tētahi Māori kei roto i te kapa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.
Hei pāho.